Big Louis up, Papa. Bafakele umfutho. Top goal scorer amasabhapha uOzi logo number 10. Bafakele umfutho.